When I walk to your sphere, Thandweni kuyabekezelwa.